abakulira ebyenjigiriza wamu n'ebyobulamu munisipaale y'ekira mu kibuga Kampala balabudde okuggala amasomero agajeemera ekiragiro kya minisitule y'ebyobulamu ku nsonga y'okutangira wamu n'okukuuma n'okwekuuma ekirwadde ky'ebola ekyalumbye eggwanga lino Uganda. Senkusumayi Konga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kira munisipalite. Mu kwogerako ne Radio Buddu alaze okutya nti singa amasomero tegateekawo mbeera yakwewala mu kirwadde kino, gavumenti yandiwalirizibwa okutaataaganya olusoma lwa ttaamu eno eyatandise olunaku olw'eggulo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala.
Nera litukomyawo tuwandiise
obubaka
tukikoze olw'okwewala ng'embeera eyaliwo mu COVID tetwagala ministry calendar, academic calendar kutaataaganya nti ate tugamba nti amasomero gaggalawo, so twagala okulaba tulaba bwe tutangira ekirwadde ekyo. Era mbadde very clear eri abakulu b'amasomero nti essomero lyonna erinaagaana okumplayinga ne SOPs tetujja kubeera na option yonna okujjako okuliggala, kuba tetujja kukkiriza kirwadde kino kutambulira mu baana oba kulaba ate oba omukulembeze w'eggwanga ogamba nti atuggalawo nga twesuuliddeyo gwa naggamba. Era ne ttiimu yaffe eyaba inspector already eri mu field etambula okwenshuwalinga okulaba nti all these SOPs are adhered to.
Senkusu era agasseeko nti nga kita munisipalite bamaze dda okuwandikira amasomero gonna ku ngeri gye gateekeddwa okuteekateekamu ebyetaagisa byonna mu nkola okusobola okutuukiriza ekiragiro kya minisitule y'ebyobulamu.
Nera litukomyawo tuwandiise obubaka eri buli mukulu wa ssomero okwenshuwalinga nti waliwo SOPs mu ssomero, security safety committees zibeere established nga bwe kyaliwo mu COVID, era okumakinga sure nti right away okuva ku gate paka munda mu bifo ebyo byonna ebiri strategic nti batekawo amazzi ag'okunaaba mu ngalo, era nga na sanitizer balina zigula babere nga bali nazo ku ssomero.
Wabula Dr. Mukasa Samuel wakulira ebyobulamu mu kira munisipalite alabudde nti singa eggwanga lisaagira mu nsonga y'ekirwadde ky'ebola ekyalumbye eggwanga lino nga bakitabiikirizaamu ebyobufuzi, omuwendo gw'abaffe ekirwadde kino guyinza okulinnya, gavumenti newalirizibwa okuzzaawo omuggalo nga bwe gwali mu biseera bya COVID-19
mu ggwanga, kuba ne waabeera omu atiisa naye era mu kubisaagiramu ekigudde Congo tukiraba nti abantu basooka 13 olidde bafudde, ate ng'era olw'okuba gavumenti yasooka kubeera very active abantu baali bakyalwanira emirambo gy'abantu baabwe abafudde. Kati ne wano ndowooza lwakuba kijjidde mu budde obukyamu, obudde obwa politics, singa cases ezo zitandika okuyingira mu community kubanga sofa ezettaano zebwogerako zabadde isolated ne contact tracing waliwo gikola, naye neegeze ne zige singa tukigayalirira ne kigenda mu community kijja kuba kibi nnyo nnyo.
Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu abantu abali mu bataano be bakazuulibwamu ekirwadde kino eky'ebola.